cy'abantu benshi bibuke
garuka
garuka mwene data mu munyango w'Imana
garuka
Yesu mwami araguhamagara cyangwino arajya gutegeye ibiganza by'impuhwe
Take it.